dachimsafi.com.
Zombies try to remake. Esconde boy, call me number one. Let's talk about a life, baby.
It's the kids, baby.
When no nani pendeza, dunia inajua. Mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawakajua. Akileta jealous na kutubeza, ndo ukubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo.
Zombies strapped to the neck.